no kutane kukumia Kale kujanga no zina Oitanga yo Amkidongo no zina Sometimes oitanga yo
Nakete kumacha ni kwa malaka suti Nete kama kasati Nefurume na mkakoti
Bino bigende ni parlamenti Gamenti Na yesi vya abufusi Tewafe jefoa Badange tukola tukazana Tukikitana na yete ziwera Ato lefulo wemuziba Abafane waje chiriba Ati mchidungu Saro sabadungu Bintu vya badungu Tuye na mchidungu Ula mnumaku nigida Sipo waka kutakala Ati na wasele kate ziwela Kuliko tukulia tukumenyeka Tukudigida Chikitebio kulia no kutane tukumia Kale kujanga no zina Oitanga yo Amkidongo no zina Sometimes oitanga yo
Tuba mchikiringa tususa zipo kete
Wadika unye mchari, chigana mchibala nendumia
Oitanga yo,